Kalata wakwa Tito, ekipandwa kya lenga bubiri. Awe iwe, landefie ne nesambiri shweri tunturu. Ebaba umeba kalamba, okubaba tekanya. Aba musie, aba fuka. Aba tunturu mchitetekelo, mukutemua, mukutualirila. Ebaba nakashiba kalamba ifyofine okuba nemikalire ya mushiro teba lwambo nangwa bateku obusha kumwanga ishuwinge babe bakasambirisha wachisuma okuti bafundi abakashana okuba abatemu abalume babo abatemu abana babo abatekanya aba musangwela abekala kumwabo abasuma abana kiraba lume babo bene okuti ichebo cha kwalesa chipontelwa ebaba lumendu efyofine okubaba tekanya mufintu fyonse ule ilanga kuli bene cha kumwena po cha mili moisuma mukusambirisha ubyo wachinka uwa mushiye uso sechebo chituntulu ichi shinga sekwa ukutuwa kupinka asebane pakukana abana kabina angu kamo aka kusosa palifwe ebaba sha ukuna kila bachibinda wabu bene okubatemuna mufintu fyonse beba abapirika beba aba manako lero babya bachishinka chonse ikituntulu okuti bapula mikesa mbilisho lya kwalesa umpusisi wesu muli fyonse pantu kusana mina kwa kwalesa kwa moneke kukuletela abantu bonse pusukiro pakutufundo okuti tuve abakana ukubula pepa nefya lunkumbwa fya panwe sonde kabiri tuve no mweo wa kutekanya kabiri uwa bulungami kabiri umwa bera buka pepa mubuika shibuno ubwanomba tubi abarolela icha kuchetekela ko iche shuko e kutila okumoneka kwa bukata bwa kwale sabukulu kabiri ubwa mupususi wesu Yesu Kristu uwa ipere pali ifwe okuti atulubule kubupulumushi bonse no kuisanguluira abantu bakwebene abachinchirire mu mirimo isuma lande fifyonse kabiri chinchisha no kweba ola kumaka yonse wileka muntu na ngumu akusule